tambara amanagiti danga
mana tambara kan woni debbo ballowo lamido der golleji mum deni filla rewbe no kanko daranto rewbe deni rewbe no godi sadarma kanko natan tabe yeso gan mosola hebo dow sadarma gidbe godi kanko yottinta dun to lamido on amma golle makko mawde den kan woni defan gobe balla yonay lamido on tefoa de torobe non de te worbe non fu tambara no wawi tefi balla to mabbe
tambara wa gengati
to iri balla kay tambara wawi waddande rewbe
nafaka gengkande
weboresi nafaka ka tambara wauta waddani rewbe onon andi wuro fu e tiadale mu mi fuddirana yewtereji pindinol ko fantinta rewbe dow dewol Allah e dow jonde lobbere hakkune goriyo e de kiyo e bibbe mun hawtade e wondiraabe mun wakati jugon mido wajobe dow kulal Allah der jonde duniya didabel denino wodi ko himbe hani ballira urogon mido yottina ko himbe lilal gam moy fu wadda balla mun ibe gadda balla do
gayen okulu ay kurkarano
kenga amellama tambara chakaleede dumi woni mana majju
to kine didigi wodi ndanga
goye to kumi mella gan golle am lobbe e bawde debbe gii mido wada wadi mi mella tambara ngada golle tazawa mi nangani himbe tagazar na ko to yotti to batugu heba wada dum wadi ardibe kelta majek e belti sanne e golle de gommi do wada e bawde de kollumi wadi e bi e mella kan tambara mo duniya fu gam far bangere de mi nodda fu mido wadda balla am
ay gi hingidi bo rese ay wondi yongo kangi gi ngitera
dum woni beldum erne maada handen ko mellada tambara cakaleede
wallahi ay wa ay
bilka o weltare am ni woni ko batugu Allah wadi wada der hakkilo fukkimo e seho sadarma fuoni hebaka hakkune amin heden dirabe e wondiraabe garbe didabeldo neddo fuoni ummaaki yenna bandum gantan bonna erne mu
bor fowo gene woni binasara